Wafanyeriwa, hii you, oh Jesus. There's none like you, oh God. You are worthy to be praised. Ufanele udumo. Ufanele ukumatshazwa. Ufanele ukuphakanyiswa. Isingelosi siyamamaza. Yade ngobashatha. Ingelosi siyaphakamisa. Sithi uyingwele. Sithi angekho.
Jesus.